Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
I want to bring to you my brothers and sisters a new revelation of our generation that you have never heard. You can use the same word iliyokupa kazi 2020. You need another job. You don't need new word. The same word.
Yeah.
Mna uwezo nyinyi wa ku maximize miujiza kwenye maisha yenu ukawa na endless life of testimony. Sometimes when we need miracles, we think of many things and many people. We forget the man who gave us the promise. Aliyetupa ahadi hana uhaba wa mali. Aliyetupa ahadi hana dhiki. Aliyetupa ahadi nguvu zote ziko kwenye mkono wake. He can do anything at any time. He is so powerful. It is only when we are dealing with men that's when we think akianza kufanya kitu kwenye maisha yetu atatunyang'anya, vitaondoka, vitapotea. No? Biblia inasema karama ya Mungu haina majuto. When God gives you a gift, he doesn't take it back. If he told you back in the days that he will open a certain door to you, you should understand. Hilo neno, hata baada ya kupata door, it doesn't mean baada ya mlango kupatikana, hilo neno alifanya kazi tena. Get me? Hata baada ya mlango kupatikana, I can use that word again, and then nikaenda mji mwingine, sehemu nyingine, and then I can open another door.
Yes.
Ili uweze kuweka legitimacy kwenye aliyekausha bahari. Neno lile lilokausha bahari yao linaweza ikakausha bahari zetu. Ukikataa, maana yake ni kwamba lile neno liliishia pale, matumizi yake yaliishia pale, ile nguvu iliishia pale, kwa hiyo lile neno haliwezi kufanya kazi tena sehemu nyingine. Mungu anapomwambia Abraham, nenda kamtoe mwanao wa pekee, huwezi kuniambia Abraham kwa ni katili kiasi kile. No. Pamoja na kwamba Abraham alikuwa na maumivu moyoni ya kwamba namuua mwanangu, the Bible is so clear. Aliamka alfajiri na mapema. Kuamka alfajiri na mapema manake nini? I am ready to take action of anything you're telling me. Hakuondoka saa 6 mchana manake nini? He negotiated not. He never thought twice. He woke up early in the morning. He took the son. He went. Why? I know you. I know you. Uliyenipa neno la mtoto. Sihitaji neno jipa jingine. Neno lile lile linaweza ikanipa mtoto tena. Kila ulichosikia ameweza kufanya kwenye maisha ya mtu, he is simply telling you, I can do the same to you. Mimi ni Mungu yule yule nisiyebadilika. Nimemfungulia huyu mlango, naweza kufungulia na wewe pia. Nimempatia huyu kazi, naweza kukupa na wewe pia.
Yes.
Nimempa huyu fedha pasipo yeye kutarajia, naweza kukupa na wewe fedha pasipo kutarajia.
Amen.
Nimemfungulia huyu mlango asiyotarajia, naweza naweka kufungulia mlango usiyotarajia. We narrow God. Tunaminya, tunamshusha kwenye experience letu na maisha. Please don't put God inside the box.
Yes.
He can do things beyond your ways that you think. Ndio maana jina lake linaitwa Mungu. Tena mahali pengine anasema mimi si mtu. He doesn't want him to be equaled by men. Men have limitation.
Yes.
Wanadamu wana limit zao. Sio yeye.
Amen.
Every time unaposikia Mungu anakuita kutoa sadaka, watu wa Mungu, Mungu hataki kitu chako. Anataka kujipatia kitu chake mwenyewe. Mungu anajitafutiaga vya kwake.
Amen.
Sikiliza Abraham anachosema hivi, Mungu atajipatia. When you say that, you are giving him chance, multiple option. Hata katikati ya mashaka mengi, kiri kitu kilicho sahihi. The word that gives you this money halijaisha kazi.
Yes.
Kwa sababu hela imeshapatikana. In your heart, you should say, neno la Mungu linadumu.
Yes.
Ni kweli hela nimeipata, lakini neno halijamaliza kazi yake. So you might have a need of money. Na umemwambia Mungu, na you receive the word, maybe the Lord is my shepherd, I shall not want. Then you got the money. The Lord is my shepherd. It's supposed to still echo. Though I receive the money, the Lord is my shepherd. Yani mimi na Mungu sijamalizana kwa sababu nimepata muujiza. Lile lile lilokupa muujiza mwaka jana.
Yes.
Halijamaliza matumizi yake mwaka jana. It can still provide another miracle this year.
Amen.
Kitakachookoa tusife, si kwa sababu ni wajanja wa kukwepa mishale, ni ile sauti tuliyoisikia. Ni sauti uliyoisikia. Kuna kitu wewe Mungu amekwambia.
Amen.
Hicho alichokuambia hicho kinaisave hiyo biashara yako. Believe him. The moment Yesu anapoingia kwenye maisha yako, Paulo anasema hivi, uhai huu nilionao si uko nao juu yangu tena. Maana yake nini? Maisha ndani ya Kristo ni maisha nje ya system ya dunia kabisa. You will not struggle like the world. Kwa kwewe huku, kama ambavyo survival yako kwenye future inategemea Yesu, maana yake present also inategemea Yesu. He will provide. The question is he there in your life?
Yes.
Sema Bwana Yesu.
Bwana Yesu.
Leo.
Leo.
Nakupokea wewe.
Nakupokea wewe.
Uwe Bwana.
Uwe Bwana.
Na mwokozi wa maisha yangu.
Na mwokozi wa maisha yangu.
Ninaamini.
Ninaamini.
Ya kwamba ulikufa.
Ya kwamba ulikufa.
Na Mungu alikufufua.
Na Mungu alikufufua.
Nguvu ile ile iliyomfufua Kristo.
Nguvu ile ile iliyomfufua Kristo.
Sasa inakaa ndani yangu.
Sasa inakaa ndani.
Kuanzia leo inakaa ndani yangu.
Kuanzia leo inakaa ndani.
Vyangu vilivyokufa.
Vyangu vilivyokufa.
Kuanzia leo vitakuwa hai.
Kuanzia leo vitakuwa hai.
Vipawa vyangu vitakuwa hai.
Vipawa vyangu vitakuwa hai.
Karama zangu zitakuwa hai.
Karama zangu zitakuwa hai.
Nilichopoteza chochote.
Nilichopoteza chochote.
Kwa sababu ya maisha ya dhambi.
Kwa sababu ya maisha ya dhambi.
I call them now.
I call them now.
I receive life.
I receive life.
I receive new life.
I receive new life.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
Thank you Lord for your grace.
Thank you Lord for your grace.
Asante kwa neema iliyokuwayo.
Asante kwa neema iliyokuwayo.
Mimi nimeokolewa.
Mimi nimeokolewa.
Kwa neema yake.
Kwa neema yake.
Nimepokea wokovu leo.
Nimepokea wokovu leo.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.